umhlahlandlela wenyoka. Ukukhululwa esonweni nasekulahlweni ngabashicileli be-All Nations Gospel. Isono siwukwephula ngamabomu umthetho kaNkulunkulu, ngomcabango, ngezwi noma ngesenzo. Kuwukuhlubuka kuNkulunkulu ongcwele, umdali wethu. Yinyoka eyesabekayo, embi, ebulalayo. Njengoba nje ukulunywa yinyoka kubulala, kanjalo umphumela wesono, ukufa, hayi nje ukufa okungokwenyama kodwa ukuhlukaniswa noNkulunkulu phakade. Kufanele sibheke isono njengoba sinjalo eqinisweni, njengoba uNkulunkulu esibheka, hayi njengoba udeveli, ongumsunguli wesono, angathanda ukuba sisibheke. USathane, ongumqambimanga kwasekuqaleni, uveza isono ngendlela ekhangayo nelingayo kangangokuthi sithumba abantu kalula. Uma abantu bengabona isimo sangempela sesono, bebezosizonda futhi basidele noma baze bazame ukusiqothula, ukusibulala ngendlela ababengenza ngayo inyoka. Isono siyinunu esabekayo. Kulimaza umuntu ngamunye kanye nezizwe zonke. Kuyisitha sethu esimuncu nesinonya kakhulu. Kuwubula ukucabanga ukuthi ungadlala ngesono, ngoba ngokushesha noma kamuva sizokuluma futhi sikuchithe unomphela. Umqaphi othile eSnaggy Park, owayeyindoda enamandla ngokomzimba, wafika emsebenzini edakiwe ngolunye usuku ekuseni ebusika obubandayo. Izinyoka zazigoqe zonke ziqinile nxa yamakhaza. Umphathi wejele wacosha enye yezinyoka ezinobuthi kakhulu wayibeka ngaphansi kwehembe esifubeni sakhe. Webandla, ngizokufudumeza. Ayibambe ayiqinise esifubeni. Yafudumala inyoka futhi ngenxa yokubonga yamluma. Naphezu kwayo yonke imijovo udokotela ayemnike yona, phakathi nengxenye yehora wayesefile. Esikhathini esidlule ngangimncenga ukuba anikele ngokuphila kwakhe kuNkulunkulu futhi ngamxwayisa nokuthi angadlali ngezinyoka, kodwa kungabi namphumela. Awukwazi ukuthwala isono enhliziyweni yakho futhi ungancengi. Akumangalisi ukuthi uNkulunkulu esizonda isono ngayo yonke inzondo esisifanele ngoba safaka isintu kanye nendalo kaNkulunkulu osizini, nasekuphelelweni ithemba. Kwabangela ukufa kukaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu esiphambanweni saseKalvari. Ngaphambi kokuthi uNkulunkulu adale umhlaba, uNkulunkulu othandweni lwakhe olukhulu wenza isu eliphelele insindiso kanye nokukhululwa komuntu. UJesu, indodana yakhe ezelwe yodwa, wenziwa isono ngenxa yethu ukuze sibe ngabalungileyo phambi kukaNkulunkulu ngokukholwa kuye nokufa kwakhe okuwumhlatshelo eKalvari. Isono sibi, silulaza, siyagula, sinonya, siyazithanda, siyangcolisa futhi siyagqilaza. Buhlupha izisulu zabo ubusuku nemini futhi bubaphonsa esihogweni saphakade. Njengesibonelo, bheka ukuthi utshwala benzani kumuntu owenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Imenza ipigogo, inkawu, ibhubesi, futhi ekugcineni abe yingulube. Lapho umuntu edakwa, umoya wokuzigqaja nokunganaki uyambamba. Udla imali yakhe ngesikhathi umkakhe nezingane bebulawa indlala. Uphuza kakhulu futhi uqala ukuziqhayisa futhi enze njengenkawu. Ulokhu ephuza futhi uzizwa enamandla futhi enesibindi njengebhubesi futhi elwa nawo wonke umuntu aze ashaye futhi abulale abathandekayo bakhe. Umlilo ovuthayo wotshwala ukhulisa ukoma futhi uphazamise ingqondo yakhe, ikhanda lakhe liqala ukuzulazula kubangele ukuba adiyazele agcine egiqika odakeni njengengulube. Umuntu onjalo uyohlala esihogweni saphakade uma ngomusa kaNkulunkulu engaphenduki futhi abize uNkulunkulu ukuba amkhulule ngoJesu Kristu. Bonke bonile futhi basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Akekho olungileyo, ngisho noyedwa. KwabaseRoma isithathu amavesi kunye iqanda nokubili isithathu. Umphefumulo owonayo yiwona ofuna ukufa. Hezekeli kunye isishiyagalombili ivesi isine. Uma sithi asinasono, siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu, yena uthembekile, ulungile, futhi uyakusithethelela izono zethu, asihlanze kukho konke ukungalungi, igazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Kunye Johane kunye ivesi isikhombisa, kunye iqanda. uNkulunkulu uyazithanda izoni. uNkulunkulu uyasithanda isoni, kodwa uyasizonda isono. Uyabulangazelela ukwehlukanisa isoni esonweni. uJesu akezanga ukuzobiza abalungile, kodwa izoni ekuphendukeni. Matthew isishiyagalolunye, kunye isithathu, weza ukuzobheka nokusindisa labo abalahlekile. Sathi siseyizoni, uKristu wasifela. KwabaseRoma 5 ivesi isishiyagalombili. uJohane umbhaphathizi, lapho ebona uJesu eza, wathi, bheka, iwundlu likaNkulunkulu, elisusa izono zezwe. Johane kunye, kubili isishiyagalolunye. Akazanga kuphela ukuzosithethelela izono zethu, kodwa ukuzisusa, ukusikhulula emandleni nasembusweni wawo, nokusikhulula emthethweni wesono osiphoqayo ukwenza esingafuni ukwenza futhi usivimbele ekwenzeni okuhle. Singathanda ukwenza. Yeka ukuthi kuhle kanjani lapho owesilisa, noma owesifazane, efika endaweni lapho ebona khona ukuthi uyisoni esilahlekile futhi akakwazi ukuzikhulula. KwabaseRoma isikhombisa amavesi kunye isishiyagalombili, kubili isithathu. Uyomemeza, yeka ukuthi ngingumuntu wosizi. Ngubani ozongisindisa? KwabaseRoma isikhombisa ivesi kubili isine. Ebheka kuJesu, owathwala izono nokugula kwakhe emzimbeni wakhe esiphambanweni, uyokwazi ukuthi, ngiyambonga uNkulunkulu ngokuba ngoKristu Jesu umthetho kamoya wokuphila ungikhululile emthethweni wesono nowabafileyo. KwabaseRoma isishiyagalombili ivesi kubili. Ningasivumeli isono sibuse emizimbeni yenu efayo ukuze nilale izinkanuko zaso ezimbi ngeke zinilawule ngoba aniphansi komthetho kodwa ngaphansi komusa. KwabaseRoma isithupha amavesi kunye kubili, kunye isine. Ukukholwa kwethu kuJesu Kristu kungukunqoba okunqoba izwe. Lowo onqoba izwe, kanye nesono salo, yilowo okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, owasusa izono zethu ngokufa kwakhe esiphambanweni. Kunye Johane 5 amavesi isithathu kuya ku-5 kanye nekunye kubili kanye nekunye isishiyagalombili. uJesu akezanga kuphela ukuzosihlenga ngegazi lakhe nokusihlambulula ezonweni zonke, wezela nokuzosibhaphathiza ngomoya ongcwele nangomlilo, esembathise ngamandla avela phezulu. Usenza abanqobi phezu kwesono, inyama noSathane, futhi usinika umqhele wokuphila nowodumo. Jakobe kunye ivesi kunye kubili, kunye Petru 5 ivesi isine kanye nesambulo kubili ivesi isithathu, kunye iqanda kuya kunye. Onqobayo ngiyakumnika igunya lokuhlala nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Isambulo isithathu ivesi kubili kunye. UDrako omkhulu waphonswa phansi, inyoka endala ethiwa uDeveli noma uSathane, odukisa umhlaba wonke waphonswa echibini elivuthayo nesibabule futhi uyohlushwa imini nobusuku kuze kube phakade naphakade. Isambulo kunye kubili ivesi isishiyagalolunye kanye kubili iqanda ivesi kunye iqanda. UJehova wayesethi kuMose, yenza inyoka, uyibeke esigxotsheni. Noma ubani okhona ngiyacela angawubheka aphile. Kwathi noma ubani ebuza ngenyoka futhi ebheka inyoka yethusi, waphila. Numeri kubili kunye amavesi isishiyagalombili kuya ku-isishiyagalolunye. Njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa, ukuze yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Johane isithathu ivesi kunye isine, kunye isithupha. Yiba nokholo kuNkulunkulu. Kholwa enkosini uJesu, futhi uyakusindiswa, wena nendlu yakho. Izenzo kunye isithupha ivesi isithathu kunye.